mudon fa kominaaji di beydine famu dow kabaru hay bugul ndiyam cini dam hawrbe hen be koltiwide kebi famu dow darnde mu ben dow daranagol comité ngaji communité gulleji mun mudu way badu woni ho radio réseau des femmes wafaka hora tonka
jandene ana modani mi pami hodo woni ndiya e honoda laabi ni goto amen fu won darnde de walden ti dala goto mum jogi le commune tonka o fu woni ti dala ndiya
e wi hum cennim edon hore imogol mudo ya dartude hakkilaji fa jale nyidi darano ti dalaji gondi leede nokkuje fa nda tewtutedo yalla kanan ko be ngata hen kuyde mubben kajen dubbe tindina hawrube hen be kuteji gondi do haybi gol bongol ndiyam el hadji abdurrahman tandina jubbinawo gol leji projet pec ardil
yo andude kudum sabi jamarande ne yafuf sella yo kabaru ndiyam e cenam bin gattanta fi hakkilo jogola ndiyam meji dibi nawtorto dum ko pec o faboto min pacintina be hono fuf be jogoto ndiyam dam e kala nyawuji bilidi e dido ndiyam meji kuteji mabbe dum do sukabe e rewbe muynobe e kanyen fay hakkunde jamarande
tagal tindingol kuteji pawidi do yargul ndiyam dam wana ceni dam e haybugol bongol ndiyam hawrbe hen be kolitama ko dum kani wadde fa keba ndiyam ceni dam el hadji abdurrahman tandina njubbinawo golleji projet
on dégage des traitements qui continuent à voir d'abord dit dans le coup dit candi beda nam be ro famu yalla kambe dun nam baba fabade bala kidide de yalla de dun nakino dun an hani jati min dawran mbaltata taguji mabbe di kanyi dun yimbe la ngarobe be yalla ngarobe be rondo ko hanti yalla jamarande na yirwa
jangina be koliti yude janande wadan faabe ngatta hen koyde mabbe be koliti himbe ko way wadde fa jamarande waylita taguji mudu way badu ho radio réseau des femmes wafakai hora tonka
min garan batu mawdo hollitidde yimbe e radio ngaji tiidala mum ngoni mum gondo e waldene fu ana hani hinnade laabal e hollitidde keddibe hono laabal wadirte e wuronga
ngoyo noddanga programme d'engagement civique ngo USAID darani almusaddam